kani mamba shikwembu shami swami na sesu fomba indlela unipulela tindlela Yehova swami na sesu fomba indlela avarendwe mudzimu wanga swami na sesu fomba indlela awe swami na sesu fomba kahle awe Swamina sesi famba kahle unipulele tindlela na ku khensa tatana Swamina sesi famba ku fana vanwana nita komelela wena utanyuma satana sesi ani chavi na ku pia na kam unikomi kahle tatana unikaisi malwande na mikova uniperisi itsalo tawe yeso tikateki Sakala kuti kuma phela uvanzekini le kaya kushongini ubuhlubukisini Xinjangwani xa mina lexi xi sasekini Swivana na swa mina leswi swi kurisini Mitirho ya we Yesu yi ni hlamarisini Ni kumba ntavamani titalo ta wena hinkwaswi na swi vona se ni rhandza ku khensa Ni tshama ni tsakini sweswi no hlekelela hinkwaku lani yako we xikwembu landzela Ni ku kani mamba xikwembu xa mina swa mina se swi fomba hi ndlela unipulela tindlela Yehova swa mina se swi fomba hi ndlela avarendwe mudzimu wanga swa mina se swi fomba hi ndlela awe swa mina se swi famba kahle awe swa mina se swi famba kahle
Ni rikani mamba Yehova Swamina se swi famba indlela vona Ni lava ku ku khesa wetakana Ikhale ni kisamela ku hanya Ni vabyerile na mani ita humelela Bajira usiwana ita chukumeta Lavangani jikela se vatshunelela Ni vona na vangana vani rilela Vari nina na vajikela Ikhale meni phanda ninga humeleni Ni fani hleketa no ya khenda Kasi we Yehova wa milwela Swa mina se swi famba hi ndlela Vonyuma lavanga ni beja Vutomi bya mina byo rhelela Ni kumile na n'wansati wo ni fanela Na khesa we Yehova ku ni lavela Xikwembu xa mina ta ku hanyela